Sheza. Tu wajeshi hapa, bosi wa nai. Trap poa tunanasa, kiongozi poa pia tunanasa, msanii poa tunanasa, arif poa tunanasa, mse tunanasa, mse tunanasa, mse tunanasa. Niko sick man, na daidawa na sima tablet. Okay, niko all over apeni cut bacteria. Usijali mtu wangu, narenda ikushen like musalia. Nipe tano tena kwa hewa, kwani na wapiga tano kafu, awaniwezi hawa. Na wanasa, mziki, karao, niko town, tena downtown. Nipote base, kayole, masimba, we are gents are born. Usicheze na sisi, utakufanya mzembe. Big up Calligraph Jones, umeifanya masimbe kwa graphs. Ika inuka, you really that nigga who emerged from 0 to 10. We now celebrating you as a hero. Mikasa sukasa ndio hiyo sasa. Nimebonga na mapromoter, amesema ya kwanza. Track next itakuwa toka on board mpoka kwa blue hinga. Okay, hii ni ile siku track ita sink in kwa ear drum. Mse poa tunanasa. Track poa pia tunanasa. Kiongozi poa tunanasa. Kiongozi poa tunanasa. Na mse tunanasa. Arif poa tunanasa. Mse tunanasa. Yeah. Warembo kibao ka vodka. Ama we ni wa macham. Aya basi tukisonga nimesha make jina kwa mta. Ulizia Cascade. I'm the favorite rapper kwa track. Niko crazy ka Ken. Ma ubao kibao usitense. We hear ya gang. We are fun strong, one money gun making so the weak people are wanna chance ya kubonka. Kenya music imechezwa for long time. It's now a hate time to revive our music. Okay, shika CD ukasikiza mangoma ujue. When do you fall ya hii industry alafu gota fresh ujue. Midio risking wa inai. Umekosa key, hola. Auna day, hola. I'm the latest in town. Ata uliza your favorite DJ, I'm making it more bigger. Big shout to DJ Hedu Mkari. Ule MC Crazy ka ipopa kwa mix. Ata pia ule Sam Sido beat. Anafanya mambo ina go straight. Cause ye pia na mrembo. Tunafanya mziki, tuna inasa. Ile iko poa tuna nasa. Maarif wale wako poa tuna nasa. Isi koda majubili lakini tuna nasa.